Yo, Paruti, VP One Boy. Leo nikutesa bana. Chafua my friend.
Take a day on the beat.
Na gari, kabagazi, aka ganji, sina kinywaji, weza mpiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amebeba, tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende, pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe wapichese ko pande kane ngango whisky hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza kiyo.
Nesa mchapa di kesho mjana. Kako tips bado na kongeza shada. Mini play whisky vije cheza tumabanga.
Pere, mende, pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe mpana.